program obulamu obulungi buli lwa mukaaga tubeera ffenna saawa bbiri ez'enkya tukubuuzaako wasizo yotya nno nze Namubiru Juliet okwanjula program ya ffeno obulamu obulungi gye tubeera nayo wano okukinaana mu mwenda katonyeze bbiri Radio Emanduso Radio ey'abavubuka ab'omulembe Omutebi Musawo Moses Kavuma okuva mu Alpha Nature Support gwe tubeera ffenna mu program ya ffeno obulamu obulungi naye atuuse
kyokituufu
Boza kwawuliriza.
Webale nyo Juli. Abatuliza mikwano jaffe, mbalamusiza nyo amachaga leero mu program ya feno bulamu obulungi nti mwasuze mutyanno.
We wao. Katono nyo. Otatandika omwaka guno twagamba tukena kuteka nyesira ebyo bulamu obwa bulijjo. Kuba tutunulira omulamu gwaffe ogwa program obulamu obulungi.
Kituufu.
Kati embeera eriwo ey'ebyobufuzi. Mukulonda kuno embeera kwe gamba. Nga wonna bwetambula. Ku bifo. Buli omu ali mu mbeera yiye abatanna bakulondebwa pressure ziri waggulu abamu batya nti waba n'atulonda bannaye abawagizi bange nabo bayinza okweveera ne batannonda nga bwe nandibadde nsuubira kati bwe tutunuulira embeera eyo bwe tugikwanaganya n'ebyobulamu twagala tugikwanaganye n'ebyobulamu ogiraba otya nga abali mu byobulamu
webale nnyo Juli kituufu embeera eno eyina engeri jeyinza okukosa obulamu bw'omuntu indirectly omanyi ekigambo health tekitegeeza butegeeza muntu kubeera nti oba talina any disease
oba mulwadde
oba mulwadde that means omuntu ali healthy wabula n'ebintu ebimu ebiyinza okukosa endowooza y'omuntu oba embeera ye ya bulijjo okukyukamu naddala omuntu ng'ali mu stressful situations kubanga ekimu ku bintu embeera eno byayinza okuleeta ye muntu okubeera mu stress abalala bayinza okumaliriza nga kibaviiriddemu n'okubeera depressed emmeeme okwenyika oli n'abeera mu nnaku n'abeera nga munakuwavu nga si musanyufu nga talina mirembe
kyabadde asuubira n'atakifuna abadde asuubira obuwanguzi ne butajja
awabeera okuvuganya kwonna wabeerawo awangudde wabeerawo n'awangulwa n'okugwa amaliri abawangula abayinza okuba nga bacelebratinga ate abawanguddwa nabo bakyayinza okubeera nga bali mu nnaku naye twagala tulabe mu nga bw'okibuuzizza mu mbeera eno ey'ebyobulamu omuntu asobola kuyambibwa atya mu mbeera eyo gy'abeera alimu mu kaseera ako okusobola okubeera nti newankubadde nga embeera eyo gy'aba alimu mu kaseera ako naye ate asobola okubeera n'obulamu obulungi abantu basobola okumekinga decisions enkyamu singa babeera nga tebafunye kuyambibwa kumanya ngeri gy'ayinza kuyita mu mbeera eyo gy'abeera ali mu kaseera ako kennyini nnyini
oluusi oli n'ayogera byatandyogedde singa abeera nga azze mu mbeera gy'asuubira nti yeeno
webale nnyo oluusi neebuuza nga bw'okyogerera gamba kale bino nayogedde byaki naye ng'oledde amaze okubyogera ate nga byayogedde bigenda kukola damage y'amaanyi eyinza okutwala ebbanga nno oluusi okugisangulawo oba nga tasobola n'okugisangulirawo naddala naye ng'amaze okukyogera kale nga bw'ombuuzizza njagala ntwala eddakiika zino okulaga abatuuliriza ngeri ki gye tusobola okurikavalinga ng'obulamu bwaffe busigadde bulungi
obulamu obulungi
olw'obulamu obulungi ekisookera ddala abatuuliriza bw'oba nga osobola okuba nti olinawo owandiika wandiika tips zino ze ngenda okuwa wansi zigenda kuba nga zikuyambako okusobola okubeera nti bw'onoozipracticinga ziyinza okukuyamba n'ofuna obulamu obulungi tugenda kutandika n'ekigambo to crowd out crowding out ntegeeza ki kyentegeeza nti tuba tugezaako oku creating a space for positive solutions katandika mu kaseera kano okuba nti ojjamu ebintu ebikyamu mu mind yo o creating a space for positive solutions ntegeeza ki mu mbeera eno jukira nti Juli positive and negative move together byombi ebyo bitambulira wamu tebyawukanangako katonda bwatu bwe yatonda ensi positive and negative move together tebyawukana buli w'olaba nga waliwo problem manya nti problem tetambudde yokka ne solution weri
katonda
bwatu bwe yadizayininga ensi byombi bitambulira wamu positive and negative bitambulira wamu obuzibu bubeerera olw'okuba oba oli taken up ne situation ekuziba amaaso okulaba solution weri nenga byombi bibera bya jidde wamu era ne bobera katugezenga oli mu bulamu obulungi mu byenfuna okera kumachia amata onywa cream omutali na mazzi omanya nti well oli mu bulamu obulungi ne positive and negative move together bwotabeera careful obulamu buno gwe bw'olaba nti nobuli luxurious bwokusanyusa obwagala buyinza ate okukukozingira endwadde kubanga tojja kufuna time ekola exercise toyagala kwerumya emmotoka ogiyingirira mu lujja neekutuusa ku mulimu n'ovaawo n'oyingira obulamu obwo bulungi naye oyinza okumaliriza nga bukuviiriddemu n'endwadde zaatambudde n'obulamu obwo obwekusanyusa heart disease olw'endya gy'olyamu na buli kimu kyonna diabetes nabyo biri ready okugamba nti oh kale naffe twatambudde n'embeera eyo kati omugezi olina okumanya okubeera nti okyusa buli kaseera nga bwe bagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso
nawe okyusa envubo
nawe ng'okyusa envubo that means tumanye okustudyinga situations era tusobole okubeera nga tukolera mu mbeera eyo kituyamba okufuna obulamu obulungi kati abantu mwenna mwenna abali mu kukuluusanyizibwa mu birowoozo mu eriya ez'enjawulo ze muyitamu mu kaseera kano nkusaba ekintu kimu tandika kati oku crowding out ebirowoozo ebikyamu nabyolaba nti tebi adding a value ku bulamu obwo bijje mu mind yo so that o creating a space ku positive solutions kubanga ziri ready okubanga ekintu ekiri ekyokubiri omuntu ali mu mbeera ey'okunyigirizibwa mu kaseera kano nga gy'oyitamu mu birowoozo oyinza okuba nga ate olina mu mabanja
weewola sente wasinze ennyumba omanye ekifo kiri clear
weebale nnyo ne bakikusuuza nga bw'obadde osuubira nti wengenda okujja sente ensasule obadde opulaninga oluusi ngenda kufuuka MP emmotoka ngenda kufuna ya bwereere kakati ebina bino olaba byonna biweddewo
n'omusala wagugabanya dda olunaatandika omusala gwange ogusooka gwakino
kati byonna biweddewo oli mu kulowooza okwo ekintu kye nkusaba mu kaseera kano ekintu ekyokubiri ng'oggyeeko kiri ekisoose to crowd out to create space for positive solutions ekyokubiri embeera eno gy'oyitamu gy'olinayo talk about it jogereko tojikipinga munda mugwe ekintu bw'okisigaza munda mugwe kigenda kuboyiringa kiboyiringe kimale ate kyabike nkusaba baako omuntu gweyogerako naye naye ate togenda mu public n'obyogera katugeze obyogeredde ku mpewo oba obyogeredde ku TV oba ogenze ku social media osobola okukola statement gy'oyogeredde mu nnaku mu kweraliikirira mu mbeera gy'olimu yonna munyiike ate neekola serious damage ate neekwongera ku damage nga ate bubinya ate wabula byogereko n'abantu abali close to you nga ba relatives bo oba oluusi oba oli mwami okyogereko ne mukyala wo yogerako n'abantu abali close naawe oba osobola okugendako ewa kansala n'oyogerako naye lwoyogera ku kintu ofuna relief kwegamba emmeeme ekola ki eta kyekimu ku nsonga endala ey'okubiri ku tips zensobola okubawaako abantu bonna abayita mu mbeera ekuluusanyizibwa obwongo mu kaseera kano y'ensonga ey'okubiri baako omuntu gw'oyogera naye ekintu ekirala ekyokusatu kkiriza the situation you are in kikuwa relief somehow naye buli w'obeeraawo muli nga embeera yo katolaba nga akyali mu kirooto kyongera kutokyalinga kikubuzaako emirembe naye bw'omanya nti nno bwekiti bwe kize kigenda kukuwa relief kigenda kuba nga nakyo kikuwa emirembe ng'ogamba so long as I'm not dead we'll make it next time keep a positive attitude eyokayoka confidence eyo egenda kukuwa emirembe n'essanyu abantu bakulabe nga balowooza nti ogenda kubeera mu nnaku oli mu kukaaba maziga bakusange ng'olina mu bulamu bwo obwa bulijjo bagambe bannange twadde tumusuubira okubanga kati ali mu bulangiti y'ebise alina mu bulamu obwa bulijjo kubanga gwe omanyi nti no this is part of life ng'omanyi nti so long as I'm not dead I will make it next time
ekitwala nti ensi yakuddugaliridde
ensonga eyo egenda kubanga nkulu nnyonyonyonyo okusobola okubeera nga etuyamba okubanga tu recoveringa mu situations ezitali zimu kakati ekyo mbadde mbyogera ku muntu ono omuntu ali mu mbeera katugeze akalulu tekamutambulidde bulungi
kumaye embera tulimu ya akalulu chokati agasobola n'okuyamba omuntu omulala ayise mu kusomozebwa
okwenjawulo okw'emirimu
babangi bingi bibatuukako nga tobadde tokisuubira
bwe bali nnyo kakati ate njagala mpe ne ku magezi ate ne kwabo abawangudde
abafunye essanyu
nkusaba gw'omuntu ali mu ssanyu ng'owangudde omuntu oli tugenda kumusekerera kumuduulira kubanga jukira nti mu kaseera kano ali mu kunyigirizibwa ate gwe mu kaseera kano gw'oli mu ssanyu kati toyongera kiwundu kwongera kukisajjula wakula ate beera omuntu agenda okudressinga ekiwundu by doing so obeera oyamba omuntu oli naye okurecoveringa y'ensonga kyenkugambye nti nno tuleme kuyeeya betuwangudde bw'otunaaba n'enkola eyo abantu bali tujja kubayamba okubeera nga tebawulira bubi tebajja kulowooza nti abantu babalonze kubanga tebali wavi nti oba tebagwanidde wabula abantu basazeewo kuba nti nawe bakuwe chance to serve engeri eno genda kutuyamba naddala obutatukosa mu ngeri ey'endowooza yaffe kubanga ekimu ku bintu ebicontributing to stress and depression y'embeera y'abantu okulaba nti abantu omuntu tayagalibwa oli nalowooza nti abantu tebanjagala kiyinza okuleetera omuntu okwekyawa ate jjukira buli muntu buli weyeekyawa mu kifo ky'okufuna positive thoughts ajja kufuna negative thoughts julindoozi otegeera embeera eyo ne bwe tunaabeera ate naffe abawangudde n'otandika ate kugenda kusekerera oli kumuyimbirira kyongera ate kumunyika mmeeme kyongera kumuwuliza bubi bino mbyogera mu perspective ey'okupromotinga obulamu obulungi ekintu ekisembayo ng'ate kyekisingamu byonna obukulu kyembadde njagala okumaliriza nakyo mu nsonga eyo y'ensonga ey'okwagala jjukira juli emabegako bwe nalisomesaako abantu ku by'okufumba n'oba ofumba emmere yo never forget vitamin L ye vitamin love nkulu nnyo kakati ne mu bintu bino eby'obululu bye tulimu eby'obufuzi ebitambula ebigenda mu maaso ku bantu abawanguddwa n'abantu abawangula temwerabira ekigambo eky'okwagala buli kimu kyonna kwe kiyimiridde
ate tebyakomye ku lunaku lwa kulonda ebyobufuzi tutambula nabyo
emirembe gyonna
the process
tebiri mu bantu bokka n'ebisolo bironda abakulembeze amazike nga wasomyeko ku byafaayo by'amazike bironda abakulembeze era abakuuma amazike basobola okumanya nti kati omukulembeze oli baamuggyeeko kati bataddeko omupya nga batunuulira security eri ku mukono omupya nga batunuulira commands and everything omupya byawa oli ne bategeera nti byalonze oli yavuddeko kati bataddeko omukulembeze omupya so obukulembeze bwa butonde buli mu bisolo buli mu binyonyi buli everywhere buli kitundu ku bulamu bwaffe naye ekintu ekikulu kye twerabira ng'ate y'ensibuko y'okuba n'essanyu y'ensibuko y'okuba n'obulamu obulungi ky'ekigambo eky'okwagala twagale bannaffe anything ky'oba ogenda okukola fe okulaba nga kipromotinga love wanaabeerawo omukwano wagenda kubeerawo unity wagenda kubeerawo everything bye tuyaayaanira byonna okubeerawo bigenda kubeerawo nga waliwo okwagala eky'okuba n'obulamu obulungi mu by'obulamu ne mu ngeri zonna tulina okukulembeza ekigambo eky'okwagala without love we can destroy everything awali omukwano we can even build a strong nation
n'okutegeera abantu betubeera nabo
webale nnyo awali okwagala therefore mikwano gyange mwenna mwenna abadde bampuliriza amakya agaliri mu pulogulaamu yaffe n'obulamu obulungi ewatali kwagalana okwagala nga tekuliiwo okwagala kuno kusobola okulabikira mu areas ez'enjawulo buli muntu mu capacity eyo mw'oli laba obusobodde otya okubanga odriving towards creating love between one another kigenda kutuyamba nnyo juli okuba n'obulamu obulungi ate obuwanvu
program obulamu obulungi ate olina kyewayogeddeko nti negative ne positive bitambulira wamu tuleme okutunuulira embeera eyinza okujjira ng'erimu negative naye ate manya nti ne positive eri kumpi
awo
tusobole okutunuulira okubeera n'obulamu obulungi so tulina okulembeza okwagala mu buli mbeera
ne
mu by'obufuzi mubeeremu okwagala ne
betuwangudde tubaagale ate we support them bye bisigadde bigenda kwekola byokka bigenda kutambulira omwo
weewaawo
Otawuliriza program obulamu obulungi ngekutuusibwako Alpha Natural Support.
Wewa tuli kukinana omwenda katanyaza biri radio Manduso radio eyabavubuka abomulembe omutebi Musawo Kavuma bina byonna byotunyonyodde nga tunuulira program obulamu obulungi negative ne positive zikosa zitya emibiri gyaffe mu bumpimpi
ebintu ebyo naddala embeera yonna yonna eri negative engeri gye tukosaamu first of all creating stress and depression ereetera omuntu okwekyawa esobola okuleetera omuntu okwetya ereetera omuntu okutekkiririzaamu omuntu asobola okulowooza nti tebanjagala kakati abatuuliriza mikwano gyaffe kye mbategeeza kiri kimu nti stress kye kimu ku bintu ebiva mu mbeera eyo and depression mu nsi ez'e Bulaaya nno abantu abasinga obungi bakosebwa nnyo stress and depression era abantu abasinga obungi bali ku medication nga itasobola kubeerawo nga tamiza eddagala bafuna nightmares bikwesa ddala obulamu bw'abantu n'okufa abantu bafuna heart attacks kyovaolaba nga mu biseera by'akalulu abantu abasinga obungi balwala abantu bafuna heart attacks abantu bafiiramu
bafuna strokes
ziba mpitirivu nnyo era ogenda kuziraba zigenda kweyongera zigenda kuba nyingi nnyo heart attacks zigenda kubeera nyingi high blood pressure blood sugars gy'okusanga abantu bangi nnyo kati nga balwadde sukaali era juli embeera eno eri stressful oba embeera ya stress ne depression ekwesiza ddala omubiri era ekyankalanya system z'omubiri ez'enjawulo naddala ensonga enkulu ennyo eya hormonal imbalancing mu baami ne mu bakyala system z'omubiri ez'enjawulo naddala ensonga enkulu ennyo eya hormonal imbalancing mu baami ne mu bakyala ky'ovaolaba nti nno sukaali asobola okulinnya kubanga insulin ayinza obutakolebwako bulungi mu mubiri n'olaba abantu high blood pressure nezibeerawo nezibeera nyingi mu bantu stroke okusanyalala nekubeera kungi heart attacks nezibeera nyingi nnyo kubanga hormones bwe zikyankalana system z'omubiri esinga obungi zikyankalana mu bakyala batandika okufuna abamu irregular periods kyovala ng'omuntu wabeera mu stress oyinza okumulaba nga skin neyonooneka naliwembalabi abalala ate olinafuna omugejjo abalala ate olina n'alabika bubi nnyo okwegamba stress ekwesiza ddala omubiri nnyo nnyo mu kyankalanya hormones ate mufe mu baami mwesinga okutukosa ekola decline mu testosterone hormone hormone eno eyaffe ey'ekisajja oba eyitibwa male sex hormone ekosebwa nnyo ky'ova olaba nga ne libido etera okugwa wansi mufe abaami mu stressful situations okubeera nga tokyalina bwagazi eri omwagalwawo abamu batuka time nabeera nga nakosebwa ddala decline eyo ate okuddamu okuddayo ne shooting waggulu nekibeera kizibu nnyo jjukira nti nno testosterone hormone buli wekka wansi omutindo gwayo ne gukka wansi oba neebeera mu bipimo ebya wansi sperm production mufe abasajja ekendeera n'oba nga tokyasobola kukola nkwaso nnungi oyinza okulemererwa okufunisa omukyala olubuto oba n'ofumunisa omukyala olubuto ng'embuto zivaamu abamu oyinza n'okulaba nga testicles zo zitandise okushirinkinga nga zitandise okukendera mu size naye nga kyava ku stress nga yakireeta ekintu ekyo ekyankalanya system z'omubiri ez'enjawulo naddala ensonga enkulu ennyo eya hormonal imbalancing kale mbakubiriza mikwano gyaffe mwenna mwenna abampuliriza tutwale ensonga eno okuba nti nno nkulu we manage our stress from Alpha Natural Support I'm glad to let you know that we have good supplements zosobola okuba nti okozesaako n'oku brain function okubeera nga tekosebwa stressful situations zetulimu abantu mwenna mwenna mbakubiriza kana kaseera kakulu nnyo kubanga tusupportinga ku bwongo bwaffe tulina supplement ennungi nga eya omega extra eyabatuuliza mugikozese olw'ekirungo ekiri mu omega extra yaffe ekirungo ekyo nga kigagga nnyo nnyo ku bwongo obwongo bukyetaaga DHA kikulu nnyo obwongo bukyetaaga ekirungo ekyo ekya DHA ate nga kingi mu omega extra ya Alpha Natural Support okusobola okuyamba ku mental focus, mental clarity, mental sharpness mujongerezeeko omega extra ne mushroom ya fe ya Alpha Natural Support nkulu nnyo erimu medicinal mushrooms nyingi omuli ne pure lion's mane ekitoko ekirungi ennyo okuyamba ku neurological disorders kati abantu mwenna abali mu mbeera eno egenda kuyambako ku immune system egenda kuyambako okuwa omubiri amaanyi egenda kuyambako to regulate hormones egena kubanga ekuyamba ku mental clarity, mental sharpness, supplement nkulu nnyo. Ate abaami mwenaba debajja mu alpha ebisera bino byonna nga mubuuza testo plus. Testo plus ye supplement eyamba ku testosterone hormone nga fa abaami oba yitwa male sex hormone. Ebadde eri out of stock for some time, naye tulina some few teams zetwabafuniddeyo. Testo plus ye supplement yayo erimu ebirungo ebikulu ebiyamba omubiri gwaffe singa gubifuna gutandika okwekolera testosterone hormone naturally. Kale alpha testo plus mikwano gyaffe mwenna abampuliriza mbakubiriza musobole okubanga mujja mu alpha mugifune mugikozeseeko. Abaami mwenna omukyalo osobola okugigulira omwami wo, omwami osobola okugyegulira n'oweteekamuko ekirabo ekyo, weteekamu sente osobola okubeera nga osigala ng'oli mulamu bulungi. Ate osobola n'okugyongerezaako ne alpha superman. Alpha superman erimu multivitamins ez'enjawulo ezisobola okutuyamba nga ffe abaami okusobola okubeera nga tufuna ebirungo byonna bye twetaaga. Omu ne supplements endala zonna ze tulina mu alpha nga eziyamba ku maaso, eziyamba ku mutima omulungi, eziyamba ku magumba, eziyamba ku bantu abalina digestive issues, ensonga z'embuto ez'enjawulo, constipation, bloating, gassing, stomach ulcers, mwenna tulina supplements ennungi eziri ku mutendera omulungi ogwa professional grade ezijja okutuyamba okuwa n'obulamu obulungi ate obuwanvu.
Weewa otwere ddala endagiriro ya alpha nacho support.
Webale nnyo Juli. Kati abatuliza mikwano gyaffe alpha nacho support tusangibwa mu kibuga Kampala, waliwo ebizimbe bibiri, ekimu kiyitibwa Itawa, ekyokubiri kiyitibwa Prism, nga biri ku mukono oguliko Shell ku Kampala Road wakati wa King Fahad no Fido Dido. Waliwo ebizimbe bibiri, ekimu kiyitibwa Itawa ne Prism. Ebizimbe ibono bisemberedde ojja kulaba n'ebipande byaffe ebya alpha nacho support.
Tewera bidanti ku mukono oguliko Shell.
Aha, ku mukono oguliko Shell. Enamba isimu gy'osobola okutukubirako gwali mu kibuga Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo, oluusi ng'oyagala kulagirira oba ng'oyagala okutuusaako supplement zaffe mu kifo gy'okolera oba mu kifo gy'osula. Enamba za mirundi ebiri. Esooka eri 0751 39 3 0751 39 3 3. Ate namba eyokubiri eri 0754 39 3 8 0754 39 3 8. Ate Masaka tuli ku Muto Complex ku Elgin Street mu kibuga Masaka, na ugenda kulabawo alpha nacho support. Enamba isimu gwaliye Masaka n'ebitundu ebiriraanyeewo eri 0700 29 3 3 0700 29 3 3. Tugulawo okuva ku ssaabiri ez'okumakya ne tuggalawo ku ssaawa 12 ez'akawungeezi okuva ku Mmande okutuuka ku Lwomukaaga. Ate nkya ku Ssande wo tugenda kugulawo okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya ne tuggalawo ku ssaawa 11 ez'akawungeezi. Mikwano gyaffe abalungi mwenna mbakubiriza nti mweyine alpha nacho support.